This is a deco CCTV. Kuna watu wanaita maua. This CCTV ni spy camera. Hii unaweza ekelea mahali. Unaweza ekelea mahali kwa ofisi, kwa nyumba. This CCTV inakurekodia mpaka sauti. Again, view yake, it is awesome. This CCTV inaona hivi. This is the view. This CCTV ni amazing, amazing. Na inakuchukulia mpaka sauti. This CCTV iko na slot ya kuweka memory card, meaning that in case of anything unaweza pata hizo footage kwa memory card. This CCTV tunauza na 6,500. Ukiwa na